konsepi. Nasema usiku wa jana ilikuwa furaha, nilienjoy mwenzenu ulipatara, niliomba kote mwali wangu wala jakata. Ona mwana umenijiona sharukani, siku zikaliza mapanga jumbini, wazo ganjali ni mapaka gandani. Ile ni gonja gonja ga pokoronya
andani pa mabaki tanga
takatumila bewa
sabuni bali anjanga
takatumila bewa
shimazima naramba
takatumila bewa
ali mbata kaga
takatumila
mama na sio siri wewe anichanganya sio siri andani boga ubongo sio siri anichanganya sio siri andani boga ubongo.
Yeah, ameiteka akili paka ubongo wewe na unatofana na kavidole. Azoneka ni dalili zaubaye mabaye choko choko za kuja kuniacha mbele. Man kapenda mwanzo alipenda chenga, alipitia magumu fona ukatendo. Misili milenda mafuta ya kwenda, nimetuka minyama mpaka sijaipenda. We DM, we D. When it takacho mina pewa ya nipata na lokewa, ni mwenzenu ndo mazima kote nishalewa. Oh, ananendesha siku kucha na kesha, kumelo wanachali na mbuwa na nyesha. Oh, oh, oh.
Ananipa maba kitanga,
we takacho mina pewa,
sabu nivali ya shanga,
we takacho mina pewa,
kwepishi mazima na ramba,
we takacho mina pewa.
Funu watu wone faya
Na rap again, na ever boy, na bossy legacy.
Hyper
genius, Burani.
I'm sending you a piece of the money. I'm gonna make you feel good. See, I think you wanna do the Burani.
Na better boy, Adui. Na bossy chumboy.